Mac,
yep.
Say, night on mangi.
All the time.
Oh yeah.
Thanks.
Allah bless it, ja. Allah bless it, ja. Allah bless it, ja. Allah bless it, ja. Kutoka Ubonga paka town ni now. From me turn down, hadi nilipo now. Bado nina aswela kidogo angala. Kutoka shabiki paka na imba now. Fiti na chuki zao, nikakoma now. So au wakishwa msi nishinda nishe now. Oh yeah, yeah. Mashabiki awataki kiki, walataka muziki. Now, wala feki, doba na riski. Tunaishi now, tunakula now, na tunacheka now. Nasishinda ni wala, ukingwa uchwara, silogimi wa sala. Kikubwa duwa nala, muziki biashara, au niti ya sara. Na kila siku, Allah bless it, ja. Allah bless it, ja.
Waka tufiche sabuni tusoge mabafu. Walitona uswahilini atukupata tough. Tulizini ndani ya mashuka machafu. Tulianzia chini kabla kuijua sarafu. Pali tulipokanyaga walifuta nyayo. Kumbukumbu tuloiachaga wamepita nayo. Na kibaba ntakachojaza ni mimi na dai. Habari zetu ndo watazijaza miladi yayo. Sasa Masaki na waka lotion. Nimeweka Versace ndani ya motion. Maisha safi pembeni ya ocean. Chakula busati na focus na mission. Hale walipo nipo simpo. Meshindwa kulala naleta malalamiko. Champagne kiko skonde zizipo. Chamsingi mapambano pochiteni mafuriko.
All the time.
More Green International.